It is what it is. It's from Manix.
Chiwadijiji weluka ni kuluka. Nei. Aha. Itemu deneni dinashki. Ilaije Zambia eke etulije. Neufumina kumfweba kuchofwe. Lichikena neka. Manix pafilimba.
Wale wa mubanda. Chikwile nindi ya kwa shiku wa kashana. Ayasukanga penalti ya. Waliwe yala, chigwile nindiye kwa shiko walumendo. Ayasukanga penalti ya.
Now, this is our generation. This is our generation. Now, this is our generation. Ya pusanga na kunyaka. This is our generation. This is our generation. Our generation ya pusana na kunyaka.
Waliwe yala chikwile nindi ya kwa shikwa wa kwenzi. Ayasukanga penalty ya. Waliwa mubanda chikwile nindi ya kwa shikwa kashana. Ayasukanga penalty ya.
Now this is our generation. This is our generation. Hey yo. This is our generation, ya usana na kunyata.
Ilaiche Zambia eke etuje. Minji hitu na shiki ya kala. Yanako siku tiri la mvwari jawe. Tia kukolo na uwe na ayikwashi. Munda wakubula kutia na mawanyana. Talanga hila hii generation yenu. Mvwari diwana kuli. Anamoni yuma ya yivulu so wena. Diwadela kukupasha mukuhanda.
This is our generation. This is our generation. Now this is our generation, ya pusanga na kunyaka. This is our generation. This is our generation. This is our generation, ya pusanga na kunyaka.
Waliwe yala, chikwile nindi ya kwa shikwa wa kwenzi. Ayasukanga penalty ya. Waliwa mubanda, chikwile nindi ya kwa shikwa kashana. Ayasukanga penalty yeah.
Now this is our generation. This is our generation. Now this is our generation. Ya pusana na kunyaka. Now this is our generation. This is our generation. Now this is our generation. Ya pusana na kunyaka.
Now
this is our generation.
Awali kwa siku tukwashi. Tweme na jia kudasuka nisha penalty. Generation ya kateta kai na pusani. Nachia jinyanya kanami na pusani. Vali watu kwa sanga tuwaya ntumutilili. Baya kumumona ngane mvali wa feki. Vali jiuna kuline luki yuma ya ifuru mulefi. Indina kutwile
zetu. This is our generation. This is our generation. Now this is our generation. Ya pusana na kunyata. This is our generation. This is our generation. This is our generation. Ya pusana na kunyata.
Waliwe yala chikwile nindi ya kwa shikwa wa kwenzi. Ayasukanga penalty ya. Waliwa mubanda chikwile nindi ya kwa shikwa kashana. Ayasukanga penalty
ya. Now this is our generation. This is our generation. Now this is our generation. Ya pusana na kunyata.
Ela Duboy, Zedination Pasiti, Abo Saint Louis, Ayo Strax, Golden Voice, Achan.
Good Super Music.